atemia bukofu mukama ebala bujje kediba kengu tegonja jakalira maguja weyo terawo mbuse o omusota kwa tenti tiwali oyagala mulalo yabafa echo kibayito lulodo nkomye wosi walagala nkaye aberega yatumasa lunoko wanti nkudde nkyumi amasimu gonkubiranga agamponi nga nkoye ninze masasi ge wansuubiza mukulu nze ndi kiseeti naye nnyambala era ne ndya oke yeggwe bino gyosula ku bitanda bimeka omwafu emmere enkoma ku ssowaani emu ng'omugagga gy'olya lwaki tolya pipa ne tukutya timukulu oli mwawufu ku nze lagira n'obudde buzibe awo ndyoke nkuyita asusse obazuukiza abafu ozimbe ne mu bbanga ennyumba tobalwa ate mbalina wasimbye ne weewaana bwogezi osulambira wuli okimanyi bulungi owakula ntalo z'amayinja kontankudde okuyomba kimanyi owadde empisi wa ssentala kale tulepuke owanti nkudde zaabike nakulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe o tulepuke owanti nkudde tweyuze nakulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe omugagga tekitegeeza nti atenyigiriza abaavu omuntu omujoose n'olekawo katono nannyo netteko osambye omukazi gwonnanga omufuna naye nze twetadda tetwamanya ensonga zaffe era ne twawukana mbulungi si mulabe gye ndi ne bwe musanga muwa hei era nafuna omulala ebyange na muntu obyaggwa okusooka okumwagalako enjagala mmanyi oba kyonnanga kulutalo lwakukyawa bennina kuba bansusse obungi ate nsire gye nava ng'olwo ndituuka ddi gye ŋŋenda bw'okula obubi ne bw'oba n'essente weegula bweguzina nti ate bw'okula obulungi naddala nga nza bakwana b'okoowa kati nze kyekizibu kye nnina mmake gye nsaba mukama nnyambe weesiimye okuyiwa ensimbi ng'ate gye weegula gye nkooye kiringa mmindi afuuwa mbwanyweza obufumbo bwe nnankya omusanga empizaalya ng'ataateeraguza yabiitwa njigga nsimbi ogomoka n'abakazi nga benkooye b'ogwira kale tulepuke gowa nti nkudde zaabike nga kulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe o tulepuke gowa nti nkudde tweyuze nga kulemye okutembeeya ebizigo zze ku nze bidibe sajja mukulu bwana gundi kitewe wakatiibwa naawe aha bono nkuba amasasi ng'olwobeere ku nsonji koowe omwavu bwe nfa mperekerwa miranga nettyagiri bw'oziigwa singa abagagga temufa zawonna ali ekyangidde mu bwavu mbw'ovuga mmotoka ya bbeeyi akalekeera ku nkyogibuuse nvuga ya layisi mbuulira awannema okutuuka n'onnyamba owasooti atakyalina nannakabega abaakusooka n'onyooka nga neewange gwe nnineeka yanoba wa Fred Lukenge nga Lukenge tampala nanze ngwira mpola mpola waali mpadde katiibwa gundi namukuuma oyo bulungi kati onsuza ku minkekeera abantu balamu entasiima ninze nga bwe wansuubiza okunzita ekyo n'ensi ekirinze poliisi ne balooya bange bamanye ensonga ezo bulungi ndikwatula amannya lwe ndikomawo katonda nzitagalinde kulinako bwino omutembeeyi ku gye nvuddewo atali muwoomu babaayi kale tulekuke owa nti nkudde zaabe